Biti wa mukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asabye bannayuganda obutakola nsobi okulonda abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti wabula baddemu balonde ekibiina kya NRM nti kubanga kye kisobola okukulaakulanya Uganda n'okumalawo ebiruma abantu. Pulezidenti Museveni okwogera bino asinzidde eyisingiro gy'akedde okunoonya akalulu ng'aterereza bannayuganda bamwesige baddemu bamulonde mu kisanja eky'omusanvu ayongere okukulembera Uganda.
Nyenda kusima rahanga mwere zoba nini mahonji ziraha njwele yero kane mtene mbundu kuruwana habu kwenye njima nkanda huu milisingiro njine mbundu nshanju na hiviri nkarabaha nye mbundu nshanju na muenda narabaha nye mbundu tirani na etano narabaha nye mbundu mturuwana mbwena hati mtuiza.
Ati ye speaker wa parliamenti Nalongo Aneti Anita Amongo Magogo asabye bannayuganda okulonda NRM mu bifo byonna tekubanga tewali kibiina kirala kisobola kukulembera ggwanga lino okujjako NRM.
And we want to request you to vote for NRM from top to bottom. Your excellency, in the bid of respecting what you're preaching to the public, the manifesto that NRM is giving in wealth creation, this morning we opened a circle for all the district workers of Isingiro. And Isingiro district is one of the most organized districts, and it has been the best district in the last 3 years.